zembitundu ebye byalo mbusoga nabali kente kateka jibatandiseko yokulaba ngaba somesa abantu ku geri okwendeza mu kirode ekyo musujjo gwensiri ogulabika nga gongedde okusimba amakanda mu bitundu ebyo mu Uganda abalwadde abakola ebitundu 3-3 ku buli 10 ku bifo wonna mu malwaliro aga gavumenti gye bajjanjabirwa ekibatwalayo omusujja gwa nsiri yaliko omumyuka omukulembeze w'eggwanga Dr. Specious Wandira Kazibwe y'omu ku bamuumya omutwe mu nteekateeka eno.
As we talk now, they are praying in Bulamaji sub-county. We taught the people the science of the mosquito. In the language they understand, it can bite you inside, can bite you in the toilet, it can bite you everywhere. In the language that they understand, our people can understand the science when talked to in the language. What else did we do? We went and decided on where to spray. Given the science of the mosquito, we started by getting the young people to trap the mosquitoes. We have young people in their homes with mosquito traps.